nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ so sɛ wobɛ abɛti nkwasɛm bɛbɔ den a sɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ na woase wɔ sɛ nkwasɛm berɛ du sɛ wo ho kafo wo nua ne wo ba wade frɛ wɔn na se wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ du ɛmsomfo akwaefo nam ne mobɛkyi asɛmi ɛne deɛ mu mɛserɛ sɛ wobɛsiw tra ase na yɛabɔ mpaeɛ ɔnokwafo ne wowurade ɔmada wase w'asɛm bɛkɔ a gye sɛ bɛyɛ adwuma asan na aba wo nkyɛn awurade wo ma ayɛ krado bi woadwene wɔ nte aseɛ ne yɛhu adi kyerɛ wɔ w'asɛm mu kasa wɔ ho sɛ ɛmu bii a yɛti asɛm yi wade sɛ yɛniwɔ a wonam asɛm so bɛyi wo ho adi akyerɛ wɔm bio so obia na n'anidasoɔ nyinaa sa afade mpo woayɛ no adwene sɛ ɔwɔ kɔkunu ho nnoma bi nkɔ yie kɔnom aduro wu ɛne ɛbinoyi saa adwene firi no so na ma w'asɛm yi ntena ne mu na wade woapagya na woagye no yɛmfa w'ase deɛ nnida ɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ nti ɛna ɛbisa wo ɔhɔ akwankyerɛ ɛne wɔ hɔ bammɔ mada w'ase sɛ wotie yɛn wɔhunade yesu kristo din mu ɛna yɛbɔ mpae ɛyɛ mosomfoɔ akwa hefod ɛbio ɛna mene mu akyi asɛm yi maka sɛ asɛm yi ɛyɛ trust God in all aspect part two a ɛtoa so ɛne no ɛne sɛ God is our only hope in times of trouble. God is our only hope in times of trouble. Onyankopɔn akutu ne yɛ yɛde yɛnidasoɔ ɛwɔ ɛberɛ a yɛakɔ haw ne amanneɛ ebiaa ɛmu. Ɛbɛhwɛ akenka asɛm no bio ɛwɔ Korintofoɔ nhoma a ɛtɔ so mmienu eti baako yim mmɔtwe ɛkɔ akɔsi du baako na naawotwetwe mu no deɛ a mene wo akyɛeɛ no mekenka ɛyi ne nyinaa kyerɛ wo na bio so mɛsan si so ebia ne ndɛ ne ɛda a wosan ba ha babɛtie a wobɛhunu nea Paul twerɛ de kɔma a yɛnuanom a ɔwɔ Koronto no nti ɔsi ne nuanom yɛmpɛ sɛ yɛde ahohia a ɛbaa yɛ so ahyia no sie mu na ɛhyɛ yɛn so ɛboro yɛn tumi so ma afei yɛkɔn dɔ owuo na yɛn ara yɛhu no sɛ yɛbɛwu nti yɛmfa yɛn ho anto yɛn ho so na mmom yɛde yɛn ho ɛto Onyankopɔn a ɔnya ne ɛwufuo mu no so ɔno na oyi yɛn firi saa owu kɛseɛ yi mu na ɔda so yi yɛn na yɛn ani ɛda so sɛ ɔbɛkɔ so ɛyi yɛn mo nso monkoto nsɛm a yɛn ɛbia na adom akyɛdeɛ a wɔnam nnipa pii so de ahyɛ yɛn de akyɛ yɛn no nti nnipa bebree nso ada ase ama yɛn me nua wotie me Paul te bia wɔn kɔn mu no na ɛyɛ nnipa fam ɔhwɛ n'akenkan ɔhwɛ yi a ɔhu sɛ saa teteɛ no a na wɔn akɔ mu no na anidasoɔ biara nni hɔ bio sɛdeɛ a bibiara na yɛyɛ susu no yɛka no bibiara na anidasoɔ asa yɛnim sɛ te bia yi a mako mi rensan mpagya me ho da bi a ɔyare ɔyare for so many years ade baako a mepɛ sɛ metwe w'adwene sɛ nea na ɔkɔtena bɛsɛ da ɛsu ɛno ho no bible akɛsɛ ne wɔdi 38 years ɔse watena hɔ saa for 38 good years mfie aduɔsa nwɔtwe ɛnso na adwene bi a ɔde to hɔ sɛ na ɔwɔ awerɛhyerɛ sɛ ɛyɛ dɛn ara onyame ba bɛsra no dako sɛdeɛ joseph ka kyerɛ ne nuane israelfoɔ no sɛ ne wuo akyi mpo no ɔnim sɛ nyame ba bɛsra wɔn there is going to be a visitation of God nyame ba bɛsra wɔn ɛyi wɔ firi saa mpɔnkyerɛ ne ateteɛ ne amanneɛ no nyinaa ɛdɛn mu nti wɔnkɔ so ara ɛmfa wɔn ho nto onyankopɔn so saa ara ɛna Paul mehu sɛ ɔyɛɛ bɛdi nka ka sogyani a yɛde kaa ma no sɛ ɔnkɔ spaake ansa na kae koraa engine nam na ne commander ɛde maa no sɛ ɔnkɔ na onkotu ka no ose o commander ka mi nka bi da ose kokotu na onyangupon erimboa wa na e den din o ka sa abanti di biara so ana pampa ebo ewiampa ebo na adwumpa ebo so bi didi ampa ebo okujare kwa ampa ebo sese bi bia ye nempa ebo yangupon o de no hoto no so na na ise wo mu gro no ho edi openi di safa kwa so onkotu onzu onim se ka na engine dem na owurei koko trakai mu na no okwa na small kan se se wo se menyankopon entime njimia menyankopon tumi ye de aburu wenyina aso menyankopon betimi aye mana aburu wenyina aso de krachi koko tremu odi safo ne sie ne 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 obie ya no waspa kai o se obi on kaka do tuka na kozi obi wa soja peni ne kache se on fansi no odu open na fe de soja fo wenyina astati a pija won se yi nyame aye won ana wo mo kunu no fe de bi abukotodwe sipeni peni ya soja peni commander ne osu ade ta kwaden won wa ade ama yi na kofo yesa na osi ba fom ana se peni ka se ampa onyankopon osu no sa onyankopon ibi na yesu ye besom no esan se otumi ade nyina ayo ukaya ukutui engine demo kubi cha engine bi andem but now me hu se sa nyankopon na se esum no wenu ya uchie mi ema po o se ya amfa ye ho anto ya ye ho so o se ya ye mu no ye hu ye sometimes bi bi besi a wo wa brabo mo o ye de na di che po se ya ye mu no ye hu se ade ade de do ne de efe de in da so pia ne ho bi o no ma de ba kopa na ye ye se se wo ni ye be wu dia nene obi a wo otuminyane no obi a wo no otuminyane no enu nti ene de ye de ho beto sa nipa no so na paul de okan ya na eni kan se o so o da so ji ye ne be ko so a sere se de biara onji ye de biara onji ye edi se yakopon o de ho to so a de nyine mu a ne bi o so ye ko to se ye ko to se mu se mun ko so se ye nsampa kafu yi aye kan yakopon ase mi enya medwo musumun sere bi ma ye mon pa ye ma ye ye sere da se be ya a che de a na mi pe bebre nsa so yakopon de adom ye no yesu be nya bi ne ye de aka chere mu na mwako so ada yakopon ase se de yakopon etimi ye o yakopon no se ye de ho to no so a o yo yakopon a o gi ye free e o how ne atiti ne mu se de din kan God is our only hope in times of trouble esedi nyehun na tuno so esedi nyehun na tuno so na edi nyehun na tuno so a oni ehwa moda wo hu kwanya otumi wa hodin se ogiye free ohaw owu amani atetie ene ohaw nyinemu ono na obo owu ono na obo nkwa ono na obo sa nyema nyina te wo hu tumi se o jie fisa titi ni na ade emu na ade ba ko ni se ijosi ye bo mpa ye emu mpa bo so our prayers and the prayer of others are essential in terms of struggle se ye kosu bo mpa se ye di ama afoforo na so afoforo so di ama ya etumi ye etumi ma ye firi ohaw ni atiti ye ni amani ye de enyina emu bi nua uti emu mesere se emfa ho ntu usike bia wo emfa ho ntu ojepede bia wo emfa ho ntu busomso ana emfa ho ntu edu bia so fa ho ntu onyankopon a tumi brade nyina so na se de asoma fo po e so ko ba enuani mi se monkosuala na mon se ba ye na ade ehia mi ye pa wa uti mi po a treasure granted for humano etin se do so se fri na ko mo bia mahame su yesu kristo akamo mini peduem ene ntino me show me nia me sese so nyame amma wonu die ne nyansa nyame mu akukuduro onyankopon enka ho no ntumi nante eye den ewo ne mu na fo jidi ehye ne mu na se wo yesa ono onyankopon no obajiu anapa ewia ne anajo no wajinu wasifo nyinara Asemi fi Lifeword Media Ministry ho ena eba unche. Se wonfa Kristo se wo kraje nkwa. Bomode anse ena edi ko fa Kristo se wo kraje nkwa. onyama na ya wo se nipa nyina hu abosi onipa nyina ya bone na bone nso na kutia ewo ho na de Yesu Kristo ba se nya nso bewui se obetu ya bone ka obi bia ro ba ji Yesu Kristo di no obenya dan kwa oni awote ho re den den na wo twen biwo e den iwiase wo mfa hwe ma ho ade na wa mo how ne atitie ne yare wa ne kwadanda na manye nyina ahye wo so sa ene nkwaje nkwaje dabre ni se wo ji onyagopon dia odo sa tobo odo sa boba kasa radi eskusu pamfunso nyina cheme na ende befao seme kra ene magje nkwa si radi bejo ne nje kasi nyina kasi pa bisi osoro na obenhu fufuye wa brabom na your life will never be the same o ha oni atitina mania bawo so nyina ebetwa menipa nyina bebisa se na ye den na ye den ye den waka se ye onyankopon na ye aba samanya ni no ani de no akokoka ye no ni pro nyina be hu ye no se hu ya wanfo se hu ya so baka bibia che ko ya ye hu ni a etue mu sisia mi ni a utie mi se otu sa na moya e beje wo na je no fie fo ina e beje afoforo so na e asunjue yidi koso mpuntu kanko ene mpija aye oni obusua dia onyankopon na ye som no no eyo nyankopo a oso no kron no ye kesi adin na asitunfo ano no anti God is our only hope in times of trouble ori no bi eni eni daso se ye ko oha oni atiti mu a eni daso anti e mo yuntufo bi ka se my faith has found in a resting place not in device or creed oh yes my faith has found a resting place not in device or creed. I trust a ever living one. It's room for me. He plead. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. I need no other argument. And you know the plead, it is enough that Jesus died and that he died for me. Wadi ya eh minia awutie mi ya otoso ewo onyankopon mu se onya otoso mu a onyankopon obejo awakwa akwa nyina mu asemi free life for media ministry ho anebai e mo so mfo akwa ford. And I'm no HSME. Telephone number 0244-8694-99. 0244-8694-99. I'll be for Jackson at ymade.com. Hip for Jackson at ymade.com. I'm sure that will be a credibility in Kwasem. Bye bye.